mukobaje mukobaje ningash pule mitamu na arab saimo haya hizi nizo siku miujiza ni duni mapasta mabishop wamekuwa ni wahuni ambao ilikuwa msalaba walitumia kakuni niko kwa hii generation yenye nywele ni za farasi starehe ni mihadarati na kwenda church ni harakati niko kwa hii generation. Hii generation ilisulubisha Yesu kwa mara ya pili kwa kufanya the same things alikufa kwa chini. Dunia imeharibika, siku ya hadi ni jina tu. The same person alinikon napata kwa church but end you beacon. I wish ningekuwa na akili nafikiria wigo wigo inamaanisha twende twende. Wigo wigo. Hii generation inaraniwa na giant moja ni toswa kutapata kasi kutuitwa kubizi wana twak. Wenye Yesu aliachia kondoo wachunge, wamekuwa walafi, siku hizo wanazichinja wakule. Pia maagizo kondoo kuna mafisi ngozi pekee ndio ule. Wameacha kuwa wachungaji, siku hizo yao ni watu ganji ka. Fako ingekuwa chakula, maboy wa mtaa tungekuwa na obesity, hiyo ndio siku kila siku kula. In fact, I think maboy wa mtaa ndio alimada Steven the Matter ya juote ni mastona. Udem ni karoba, kuna boya jai sugua. Yani kujiwa kubabo, lukuwain, kujigol na kutwak, mpaka shape wa nickname. The girl in a detail jump skirt. Ilembe lukujenya mepotea. Niko frontline mindo na waongoza. Na zile mara nimemkosea. Nika miu mchokoza. Nikijua. He God has chosen me. Then why should I not be? Na amini, na amini. Mi moja wa kondo. I believe, I believe. I'm among the fellowship. If God has chosen me. Then why should I not be? Change itakama mapima kianza kuza skuma na spinach. Wanajitetea atiheri kukata maji kuliko kukata tama. Sikuizi wanalewa mbaka kanisani. Nivenye tuwa mechange jina wanaita divine sima kali. Mchana wanakemea pombe na ulevi usiku wana sipdemu kwa giza. Words as easy express love yangu kwa Christ. I mean hata vitu si deserve. Nupata pia sosa na desert amenisave. Wisdom ya Solomon na karitika ya David ndio vitu mina envy. Bible imekubali hata kupenjasi ya ni mlezi. God anapenda bishop na padri the same way anapenda pedi. Mujuliza tungepata salvation ka Judas ange mseti. Let his be done na yangu hopefully niachie watoi naongelea will. Ni ironic among the richest persons kuna moja anaitwa Bill. Kwa ndoto mi drive Benz ya kwanza leo inafanyende car wash. Seek and you shall find and go jack it na hunt for opportunities. Wa bado nangoze kami na kwa mlango yako. Hizi nilianza kitambo zile enzi za 1-2. Let's make a sako. Nisijua mbona ni wake. Angetaka nitoe moshi siangi nika chimney chini ya kisogo. Bodi yangu temple yake. Son of a king unaweza nita monake. Niliambia lukujo nye mepotea. Niko frontline mindo na waongoza. Na zile mara nimemkosea. Nika miu mchokoza. Nikijua.
If God has chosen me, then why should I not?